bese diwenda ngalokusemandleni kwekuthi emangcoliso alahlwa ngalokuvikelekile futhi uneluhlelo loluqinile lokukwenta lokho Lisedi kanye neliqembu lakhe nabacetsa kutfulula indlu yangasese bathola indlela lekahle yekusebenza balahla emangcoliso endzaweni levikelekile ngekuthi bagubhe umgodi bemba umgodi loyimitha yinye bubanti nemamitha langu 1.3 buthe bafaka emangcoliso ngekucophelela bese bagcwalisa umgodi ngemhlabathi longemasentimitha langu 30 bese bayacetsa Kuphepha ngiko lokubaluleke kakhulu bafaka timpahla tekubavikela basule lokucithekile konke kuhamba kahle kodwa nayi ingcenye lemnanzi kakhulu lesedi nelicembu lakhe abagubhele emangcoliso nje kuphela babuye bahlanyele inhlanyelo yekulisasa lelingcono ukhuthatha abantu ukuthi bahlanyele dihlahla kanye naletinye titshalo letitawuthola umsoco kulamangcoliso lagujelwe kuthiwa uma ungumuntu kufanele ube nemaphupho lamakhulu Lesedi unemaphupho ekuvula indzawo yakhe lesemthethweni yekuhlanda emangcoliso bese kukhicitwa manyolo ngekusebentisa emangcoliso lomisiwe kubo bonke labafisa kuba bosomabhizinisi bemangcoliso buka le mitfombo yemikhankaso ku website yelitiko letemandi nekuthuthuka kwenu sicela ukhumbule ngoba kuhlanteka kuyinvo leconzene nawo wonke umuntu